studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaru jame fulfulde altinere no gay didi lewru meh jena yamde sokidu studio tamani miden tawa ile maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaru judi umar way galo kanko noddete salum juara wonto boggi jamde to kompetite wiide wattu jono ceedo an wondi e juutude le laamu gosi o kanyele gurmar ndi fo e mangal muudo be bi dum latigi sababu du so dabaaji kewdi mbaati ton laamu ko be gombe ton be ngadi noddango fodi e laamobe kollitiwid ben tinno dial hono kaandi faabiraade de do nokkule to gundam to be bi kawrital timmi ton jowi ngal hakkunde jalleni ngal do kawtal koni faana muudo faab jowto yel hono be kaani sakiraade torraaji ngado ton wakkati fo hakkunde jalleni di fedde police ngabe gombe leleedi medindi be ngadi kawrital mabbe arande le majjube kolliti wiide be ngara jukkitaade golleji mabbe di non goddi be ngara dur be jaltin leen heejjoji kisuno be kaani wadirde yirwere le nokko sakiraade wonno sembe kabaruji di min jogi ni on do betande di bismillah modon e hedaade kulliti wiide wattu jono ceedo an wonde juutude sanne le laamu gosso le region tumbutu dum wadi sababu so dabaaji kurdi mbaati ton wattu jono be kulliti wiide gurmaari ndi fu non tampiri yimbe le wombe tombe kulliti metti muude be ngadi noddango fode laamu tinno faabi faabobe ko yaawi ko waawi faabiraade be non be kullitiri wiide hono wori Ousmane Niali Buuli
e wi botnaado goto beeli gosi di fu njori o kabaru ana sullini sanne marobe dabaaji gombe le nokko o be dabaaji mum e gondi e wadde wattu joni o kumin gosi ana jogi nukkuje kewde do dabaaji mbaay durede le mun hitande fu togge dabaaji urata hedde cercle ngaji badidi hedde o nokku kanye leedi burkina ndi warde o nokku yorngo wongo nokku ana sullini kanankobe mabbe hedde dabaaji e himbe fu torraaji ko go yoro waawi wadde ana sullini sanne laamu kobe nokku o gondube wadde wullitaango wattu joni o mere gosi ana wada nodditaango fewtude e fa botobe fa danyo ko paporibe chapande jeno e joyon le temdere fu e himbe nokku o do margal dabaaji mburi fandugol iwondeji le ndungu jabbi do dum sabi yorgol jawgol belidi e wi horebe komin o lamu kobe gosi anagada nodditango fewtude e gouvernement o fa ngada ko mbayi fu pati bonandaji mum mawna
kambe watnaabe gombe tombe be kolliti wiide wattu jono pete mabbe gonde ton de fu njori dum latigi sababu du so dabaaji kurdi ana gonde watu tonbe miccedo du juuti sanne kede kanko no dirtedo Moussa Ag Mouzer kanko nono maire to gosito ko mo sifido hen do foccitango Ousmane Niali Buuli
la commune de Gossi
en les communes Gossi o cercle rarus o fujati dabaji ngari le makko fa hewi yogaji iwri hedde kerol Burkina les régions motti kanya dabaji gourmare région ka o fudo ngari wum faabotobe kollitinobe paabotomi ka do hala don haade wala fuf ko min jifa joni wala fuf ko min baawi so wana jukkude wullitaade sabe jiwondeji ngari no do seeda dum sabe de dabaji ngari do fa hewi ni dabaji ana gonde wadde sanne le nokku o yogaji natan le lope moddude mi le hebude ndiyam ko njara non di nufirta le lope de kewdi non batirta handen do gonnen do fay ngure dabaaji ko wonno seeda dum timmi dabaaji jiyata mbaati gireji fu hedde pete de fu lungol ana gireji fu
leur santé par rapport à l'odeur des animaux
c'est grave so ngabirdo be mal ambe ande gal odo mbayni tetton miijoji modon non noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi kanko horeji kristien goddo leleedi medindi mo noddata Zanzir bo gondo do bomako do holitan wiyede kristien mawdo do won noddata do pap François o waddi mo wakkati joni hakkunde kristien ngabe mawbe do won non kanbe tawede le goddo nomugol holitan wiyede kanko o mole hen e neddo Espagne Sied Luis Kanye Salvador kanko do won pap mawdo gondo fato rom oto be kolliti wiide nyaloma hande o holliti dum hani beedu to yimbeel makko be to yimbeel je wobbe kasen horeji leedi do Ibrahim Boubacar Keita litiwidi weltikili odo golle sanne ko kanko noddirtede Zanzir bo hebi odo ngalu do kolitiwidi kawrtal timmi kenya to gundam ton le ngal do kawrtal yimbele halanane fa yottu amire kanyi iwrili lamu gundam o be ngadi ngal do kawrtal be jeyal hono be kani sakirade basiji imoto ton hakkunde jaleni wattu furdi cagal mududu be jewto hono waydi jam e dedere ko won ton ko no hani finirede dabare kede kanko noddirtede Mohamed Ahmed Mohamed El Mukhtar o kanko o mali odo batu ko mo sifido hen do foccitango Mohamed Samaseku
l'objectif de cette rencontre c'est la
imma de ngal do kawrtal yo jam
jeejere e dewral e kanyedu martina kumpa jaabu gulleji batumodo ngadaado bamako e litawangal amen amiri en gure e gelle sahibe en e kanyedu yimbeere dinabe ngoni garnibe kabaru nifugul basi kambar dum puddiri beedo yimbeele beedaade mabbe noddi kala gube kaptoje gonde der lamb gundam wakat joni o bangal denagu batu o e kanyedu bangi goddo hetinaade kala ko halete du kabaru denagu o sabe mangal padi fama embe ngalandar nukuji yoga denno yama garangal mabbe e kawrtal ngal lato sababu be kuncana hore kabaru mudum yila amen kay sahibe e amir embe pabiro min mijo daberiji dimi mbawata gollirde
concrete on va essayer de faire appliquer sur le terrain
walde sa gontone police ngabe wonbe leledi meden di cakkiti yonternde be ngadi kawrtal mabbe do bomokol do wakande ngadan no ngal do kawrtande be kollitilu be fuube jeyal hono be kani wattirle hen koyde mabbe nyaloma hande no golleji di kani fevirde tiagal mududu be kollitidu be kibili hen golleji kewdi kede kanko don lamir de do fedde holli tiwi de wajibi wakati joni sina police ngabe mballe kede ko mo sifido hen kanko noddirte de Cheikh Mohamed Sirif ko ne do fottitango Mohamedou Samaseku
ya toujours lieu de félicité
battetinare mayre odo syndicat ju inado fay boyal o na hani sati fuf yettede on tagi ural ngal odo batu hebi fayso haadi ima daraji di odo syndicat wadana e kanyadun ko yimbe lettidube hewbe yube der leedindi e tiaga leedindi ngari hawrude hen denno min jettiraga fi faabaade police abe be sabiyo hononni ko amen min paabi golleji muudi ngoni di police abe be kinni den gurdam fuf do golleji nawdi farantini di be gondi denagu yata tiagal police abe so denagu ne wala golle wala yirwara dun wala denno an haani goto fuf funjana hore kabar police abe be
doit toucher toute la population du Mali
waldinde no diri jeunesse ardo tu gorgal oni fam di won cakkiti yonternde be ngadi do kawrtal mabbe arandewal ngal do kawtal be gonde famminde sukabe jangobe école wonbe leedi meedi di ben tinno bonandaji fati ngade fewde e robe be bi koni fana modo du fabde to yalla hono hakke di robe kan rewirede leedi di kede kanko no dirte da Mamadou Abdoulaye Diallo kanko no hore je fedde no diri jeunesse arde ko mo sifi do hen do fotti tango Mohamedou Samaseku
nous avons initié une activité
min dawri golle ko mani do torraji ngade fawde e inirabe e kanye sukabe be kayba kanu hanirebe sabi sukabe be ngoni jangu leedi mendi denno be do sukabe likoy jande hakunerebe min jangita be bay dorto famu duudi do kabaruji lotto sababu rewbe mali be chulta denno fana mudun yube dande famu sukabe be dorto raje ngari teedi fawde e rewbe be buri fuf der alhali mo leedi mendi wone mudun wakati yon o sabi gilla hitande 2012 min tayki wiide torraji fawde e rewbe e sukabe be beedi satude denno min jeli humpitinde jamarnde e kedde andarndu fuf duudi do golleji ngondi der leedi mendi ko min dontanibe yobe darna ko bar mudun kala do be ngoni e bangal kala mo be ngondi be kuli tati laaji di rewbe be jogi wortu basiji e kanyi hakunde jamare nde e lopotal ana wada hakunde worbe e rewbe
femme se soit sur un même pied que les hommes
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
rabu jurnide ndelo ne les raisons ngaji meden di en puddiran do kuccala do be kollitiwide wattu jono ko korka ka batti ton ko yimbel ban gonde ewter ton bangal no cellal mudden worri ewto gongul dan wonde wadre ton mere mere ko woni fana mudu fa islamé gombe ton be keba no landiniro ndudo lewru korka ngabbe di do golleji be kollitiwide fedde ne noddirte jeune chambre international do tu gorgal fedde ma wonde noddirte sunguba yurute ngardam faado yoro sodo be kollitiwide wattu jono tidalaji asansi an ma tama ton sabide yimbel wonbe to yoro so tobe wiama hewbe mabbe fusina nda fa kuri idon woddir yoro so ko yata kiloji noga e jeddi jamarnde seedi kiwi don yamber wo mawnde wonnonde tonde dum dati sababu so di do tidalaji mata ton be bidobe kuli fati cogo asansiji di ngabba ton wurute fa hande keddoto do yoro sodo be kollitiwide wattu jono nokko noddirte do kuloni idum li lamu burra hollitawel be kebi ton cuudi ekol ko wattale hanani afa e millioji jena e cefa be kollitiwde suudu meri ma wonu tondu do tugorgal fedde humnini hono kabaru golleji le kreduji di kani en jaltini dido kalisiji so ndondi dido gal musaddaji be kollitiwde dum wolato sababu wattu jono so sukabe jangano to le dande be keba no jangira dum won le kalasiji di sekirabe sembe kabaruji dum min jogi nyon do bete hande di idini holitinde widle lamu gurmari ndi fu e mangal mudu be bi ciido ana wonde juutu ton sanne dum lati sababu du so dabaji kewdan gondi e watude ton nyalawma hande no kambe lamu ko be gombe ton be kolliti wiide wattu jona sina lamu jayal hono hani faabirade be sabbi de sona do dido kutte jana mawni sanne le ko warata ko be kolliti dan hulbini fati dani yimbele timmirabe ton fi dabaji kawrital timmi to gundam to ngal do kawrital hakkune jalleni ko ni fana mudu faabe yalla hono be kan sekirade torraji ngadoji ton wattu furdi tekiti yontarnde do bomoko do be kolliti wiide do no walde sagonto de police ngabe gombe leedi meden di be ngadi do botu mabbe koni faana o do botfaabe jewto yalla hono be kan jukirade hejo golleedi mabbe di no gordi sakirabe di wonno sembe kabaruji di min jogino do bertande di min jewto on sanne kala do bodon tawede limbali fe mangal mudum hollitinde wiide studio taman do wala fu koni faana me sono ko don do kabaruji di e fulfude kala neddo fu mo tawa min toni do tinno yafo min.